airport, afuna ufota nam. Ndadibana nomzuthu wemall, wathi uligazi lam. Ndadibana neChina, ngathi liphila ngam. Ndadibana nedayima, ndayenza ingqina la.
Ndadibana nomlunga emalawu, ndafuna ndona. Wathi uzothenga ibandam, ngemali yenkamnkam. Ndadibana neqhela nomzu, nomve, nomtshana, nomphe, nomzu. I just don't wanna be available.
Ndadibana negwiri gwiri, lati livula lilveze TV. Ndadibana machera setawu, anifundisa ukuyeka. Ndadibana nabantu banema, bandifundisa ukuyenza.
Amachita lapha ayanifela, athi kumelo bra enza. Lithi machita ngenani mabhena, apa kukhona into enza. Oko ndipheka nihlele kitchen, machita abenzi nothing. Oko ndinganya kwa ibuze bantwini, dikinyama ujithini.
Ndadibana nomlungu airport, afuna ufota nam. Ndadibana nomzuthu emall, wathi uligazi lam. Ndadibana neChina, ngathi liphila ngam. Ndadibana nedayima, ndayenza ingqina la.
Ndadibana nomlungu emalawu, ndafuna ndona. Wathi uzothenga ibandam, ngemali yenkamnkam. Ndadibana neqhela nomzu, nomvenda, nomtshana, nomphethe, nomzu. I just don't wanna be available. I'm good, I'm good, I'm good.